Yeah, baby, you know, it's one of those classics, ladies and gentlemen. It's Cass J alongside Zambia's most talented artist, I and I, the recorder.
It's a Hit Factory production.
We're going in. Yeah, let's go.
Singing in the ATM, your beat is a patchy bomba. Olo ziko liwe, nima peze kaya kumbola. Still you take winna, still you take spenda. Mande ii we supu nombela, awe kaisha liwe siriza. Zili 20 na mbusi 6 kufikonka we vina pakisa. Job yanga ine ni bonanza. Ni taimo kamozi ni tiesapa. Land road paneba ataima. Nika chokapo ndie wa mapisa. Madamu mutima aniliza. Fiensi wakumbali amupisa. Mumutima funo nisiliza. Holo ni malafu ya nipesha.
Singine ATM, yo biti sapachi umba. Olo ziko liwe, nima peze kalia kumbola. Still you take winna, still you take spenda. Mande ii we supu nombela, awe kaisha ndiwe siliza.
Madamu aliloted. High sweet mponti ni heteki. Contract kujobu inasila. Nowadays no hai washilisa. Hoke mwandim, unga endim. Sinifuna vama tempa na mabipi. If you don't love me, you better leave me. Holo ni chikondi chichachilamo. Vovuta na futana ine no more. I can't take this. Iwe piamo, iwe piamo, iwe piamo.
Singine ATM, yo piti sapachi bumba. Olo ziko liwe, nima peze kalia kumbola. Still you take winna, still you take spenda. Mande ii we supu nombela, awe kaisha ndiwe siriza.
Corner on